Balobaki batembaki bafingaki nayokaki Ngoya ngoya nakipaka te motema Ngoya ngoya
natalaka se na miso nzambe
Babimaki na masa bapepaki tomonaki Ngoya ngoya totalaka se na miso Ngoya ngoya
bolingo esanzi mboka nzambe
Nakipaka tena nzembi pamona kibino na yena modili botelemi Ngoya ngoya ngonga ya nzange kobeta Ngoya ngoya
bimato kangalo pango nzambe
Balobaki banzembaki bapingaki na yokaki Ngoya ngoya nakipaka
Pika bokumbela kabisa mituka malembe u, tambe u, ba mikule, ba sopele. Pika bokumbela kabisa mituka malembe u.